Good girls tunaweza.
Let them fear.
Kesa mkuma pesa.
I've never seen such a shiny queen till I looked into your eyes. All in a natural beauty, no need for makeup to look pretty. Yekwe yotu so wongu nongo wako bulibu wololo. Wanzi chayo ziri mchalo chizikiza no kumira kando.
Tamu sana sheri Usere kwini na buko Asicha sabiri za nsoloweza kwe chikuku Unkubisa wololo waloka wamala Na famu malala asicha kwaneyo kubala Agaka tonda muguru Osinga wanji benda vye Koli chamu wendo Wena wena benda vyenda wateri rugendo
Kwe itira kalala Avalala setaka
Waya kanga tochi Nagukunda chane wenji wangu mama
You want my man, say yeah. You want my man, say yeah. You want my man, say yeah. On my man, say yeah.
Weni penzi langu, na kutamani Dani ya roho kweli na kuhitaji Kila watu wote wanashangaa Rasta mani yeza kwa gala Fakuwa ya yeza kusanila Guno mkwano kwa pamonji Mana muwala kwa itiriana na lulonji
Skin and beauty nga mumbeja Biona biokula vya chimbeja Kupata pola sibia kupapa Kupata po baby ngungamba You want my man say yeah
Nyegwa kumise tunosi Sitia kuchogera baby otukula